tafuta mdosi. Ah, Butita. Akamwambia vijana wangu ni wajinga sana. Na watumwa wafanye kazi tofauti, wanafanya kazi tofauti. Na sikio amekuja hapa kuharibu kazi. Ah, vijana wajui kazi. Uliwatoa pete ya kazi, nitawafuta kazi, sitawalipa mshahara, nitawasuspend. Let them know that I'm the boss, I can do anything to them. I can call anyone. My threats tu hapo.
Kapatiwa
Wajia
simu.
tuko kwa scene. Tumejificha huko nje, wakasema ita hao vijana wakuje. Ushaambia ukiambiwa pole ukipigwa kofi. Pana rudia wewe.
Alafu hii job mnafanya? Unze classify as a dangerous job ama ni job to anyone can do it?
I will put it 50-50. Dangerous is that it can kill your time.
Yeah.
By the time when I realize time is gone.
Okay.
You can do your own things. Because mostly umefika na hii. But pia ni kitu mtu anaweza fanya because it connects you, it opens opportunity for you. Because mimi I was just living a normal life. Hakuna mtu alikuwa ananijua.
Yeah.
Kama jana mse wangu wa dustbin alikam. Akaniangalia hivi. Buda lakini simi nakuonaga kwa TV hivi.
Oh, okay.
So uyo mse hata niona the same.
Yeah.
Una get?
Madhangu
wanaambua story mob. Boyo wako ni mkubwa, boyo wako ni msanii, boyo wako ni... But madhangu wanajua boyo wangu wananga mambo mingi.
Yeah, yeah.
Hata madhangu kumabe nafanyanga vitu za interview, nasemanga interview gani. But watu wanajua actually mi nafanyanga nini Nairobi.
Yeah.
But madha hizi jua. Yeah.
Okay, it's interesting.
Mimi nasema, if you're looking at in a space whereby you learn to grow, unajua niaje, I'm building my career, I'm focusing on work, nikipata do within this space of time, I'll go behind the scene. Then nilee family yangu well and good. But how is it balance family na hii? I'm a relationship na hii kazi.
Oh, okay, yeah.
Ah, it will never work, bro. Show me perfect couples.
Okay.
Doing this thing.
I'm
not, I don't want to talk about Mungai even.
Yeah.
Show me, tell me. Perfect ones.
Because akina Mungai, I think it worked because they were working together.
But it was it like, ilikuwa, ina work mpaka for how long? Kama
yeah,
deputy president wanawachananga wanakosana.
Yeah, yeah. Basi unajua ile hao walikuwaga pamoja. So, at least you know where your lover is.
Sasa unafanya kazi ya security ya kuchunga mtu?
I don't know. I'm just saying like, okay, but na understand kile unasema.
Bola zona kwanga kwa TV, kila zona unanga babu.
Lakini sino na, Kioko alimarika.
Kioko alimarika, but sasa wife yake sinafanya content. But you see, Kioko na wife yake wako kwa the same ground, unafanya same thing. Uya nafanya yake tofauti personal, uya nafanya yake tofauti. Kuna space. But still bado, kuna zile changamoto wanapitia.
Okay, okay. So ni changamoto gani ushaipitia mpaka ukashindwa? Why did I choose this job?
Me, I say, at times, una risk to life yako umeenda cover story. Plus unajua, kikiumana unaweza shikwa ukapigwa. Sipigwa rungu na maskari, nishaenda maandamano nimekula tear gas. Kwaletea video ya baba akifukuzwa na tear gas.
Na maandamano umeenda kushoot na phone. Hiyo ni risk kwa sababu kai journalist.
Sini, sasa hapo nimesha trainiwa niko na koti. Niko na simu. Niko na kamera yangu hii.
Okay.
Bag. So either kuna moment unachukua na simu, kuna moment unachukua kamera. Ule jamaa amesema naye next juni nani? Either kwa ni askari, inaweza kuwa ni mwizi. Ameona simu yako anafikiria kukuibia.
Oh, so shendaga. Hiyo ilikuwa ya baba ilikuwa after hii
election. Ya juzi, abia kuna maandamano yote sijaenda. Tumetembea na baba kutoka Jivanji mpaka huku. Huku, hapa railways. Lakini watu wa baba ni waloyal, wawezi kuibia. Watu wa baba wanaweni media unakava baba. Wana kuprotect.
Wana kukava. Okay.
Wanasema, hii, unajeni ya watu wa tuibia.
Yeah.
They're very loyal.
Okay.
Watu wa maandamano wakikuona hivi na kamera. They're your friends, bro. Isipokuwa wale maguno wametumwa hapo kuja kuvuruga hiyo maandamano. Sasa unaonanga media zinakuwa attacked. Ni watu wametumwa tu ku disrupt hiyo maandamano.
Yeah.
But genuinely hakuna die hard wa baba. Hata wewe ulikuwa unasikia maandamano na washa TV. Wafiki kwani Mombasa Road? Honestly.
Okay. Yeah.
Let me be honest with you.
Naelewa kile unamaanisha.
Yeah.
So hizo zilikuwa, so basically protest ni safe, eh?
Ni safe in that bora kama umejidentify umeji brand kama mtu wa media because pia maskari wanawavunja wataki hapo wanawafukuza token
yeah kwa askari pia wataki
muoneshe the other side of course it's dangerous kama ni live bullet tunatumika na wewe ni mtu wa media always uko rada hawezi kuwa saidi ya watu wa maandamano hawezi kuwa saidi ya maskari lazima ukue mahali mwenyewe
kwa una, neutral
ndio hata ikikuwa wasi unaweza kimbia nyuma askari nyuma askari ni safe for you.
Yeah.
Bora kuna hiyo badge na kila kitu. But kuna maskari wanawageukia waambia tokeni hapa.
Oh, okay.
Washa itushika bana. Hapo tao maskari wanatupigia tear gas.
Nasema umevaa press. Nataka kujua.
Don't care. bro, I say to be in for much summer, bro.
Mm.
But they know us, they watch our content. Nishaenda Central Police Station nikapata jamaa fulani ananipenda mazi.
Mm.
Acha niambia, "Eh, buda, napenda kazi yako."
Mm.
Awe ni real kido.
Mm.
Good, keep doing your job. Mkuja fanya hapa? Ngasema afisa nimepoteza battery ya camera.
Mm.
Akaniandikia OB.
Oh, nulio ipata hiyo battery kali?
Ah.
Sikia na
Nairobi. Nimepoteza vitu mob. Nimepoteza nakonga na mic yangu fulani ya DJI ishaipotea.
Yeah.
Nishaipoteza original battery ya Canon.
Ile DJI sini ile
wagena snap. Mili.
Eh.
Nilipoteza moja nikienda history ya Jaramogi Oginga hii 28th celebration hiyo.
Mm.
Hapo Kisumu.
Na msi alipata sini useless because bila hiyo casing unasai charge
hata. Ah, niko na casing.
Ah, Aziz, si wewe mtu aliget.
Eh.
Bila casing sini useless.
Eh.
Kusi mikuwa nikiangalia ingine inaitwa Saramonic. Nimekuwa nikitry kuiangalia.
Ah, me I'll go for DJI anytime.
Eh, kwa sasa unajua DJI bila ina go for around $300 eh.
Mm.
Saramonic ina go for around 130. So mimi waga there, I always go for the cheaper option. Like till the only time niliamua si cheaper option ni after kujua hizi. Kwa hizi sasa tunajua kuna fan wetu fulani alituchanua jua hizi.
Alifanya ile kitu.
Eh, alitupromote na moja, alafu mwingine akatupromote na hiyo nyingine.
Mm-hmm.
But difference jo ile yeye anajua hata aki shoota vibaya wakati tunajua ameshoot. wind itaishake kidogo isikie. But hii waga ni poa sana. Kabla usikizo ma
sound.
Eh, kabla usikizo ma like ma background noise manini ni poa sana. But naelewa. Oh, eh, kuzio DJ na cuz I think the last time you were DJ kwa tukiwa na Lambistics,
ndio? Yeah. Alikuwa nazo.
Mm.
Yeah, alikuwa nazo.
The best. The best.
But pia hiyo time ile ni prove if you have people who don't know how to use cuz tulikuwa hapo na wasiwaji kuitumia. Yeah. Sound hapo ilikuwa ni shida.
Basically they used our sound.
So kulikuwa na hiyo. Mm. Eh, alafu nini ile isha happen kibebu kikava celeb. Something bad happened?
No, kuna time flani ilileta conversation Kenya.
Yeah.
Tuko tumeenda ile Shin City.
Mm. Oh.
Kuna time flani
LD.
Ah.
Ikiwa hapa Nairobi.
Yeah.
Okay.
Unajua sisi ni wale watu mwenye tutaenda kwa event early ya mazefu.
Mm.
Tuonyeshe wasee look and feel, tufanya intro.
Mm.
Tutafute maybe rehearsal ya mse.
Yeah.
Alafu wasee wakiingia, tukapche wasanii wakiingia. Mostly si wenda for the experience part. Of
okay.
course wasee wa regular na kwa real.
Mm.
Wanakupatia moments, highlights kila kitu.
Yeah.
But ukienda east side ya VIP utapata moments, utapata celebs, couples, utapata wasee wakidance, wengine wakijificha na watu wao nini. Hatuendi kuexpose wasee but tumeenda tu kuexperience.
Mm.
So wasee wakitoka hiyo event, nili feel wasanii wanatudharau sisi.
Oh, okay.
Wasanii wanaona media wanaingia kama mafans.
Mm.
Wezi ona media camera. You just take a smile, nini, you say, hi guys, I've just arrived for the experience, have nothing much to say. Because we normally respect space.
Yeah.
Kwa kuhu in a bad mood, but I'm behind you, ni kido, nafanya na SP Mbaz, ndo hii mic, tuneza ongea tu about you coming to experience Shin City. Msa na jama, na kurushia mkono, na ingia, mgina na rambia bounsa, kuskume.
Oh, okay.
So it's so frustrating. But me personally, sijapata zile threats, but kuna zile experience nimepata sasa. Nimeenda kwa club, kuna wakati fulani gava ilikuwa imebana ma clubs.
Yeah.
Corporate due certain hours.
Mimi
nimeenda club fulani hapa Thika Road iko huko chini. Kwa rosters ukienda hivyo, ilikuwa inapiga luta mbaya. Watu wanapati Saturday mpaka Sunday. So clubs imeleta noma. So ile na 1824. Wase wako ndani wamejifungia ndani. So nikafanya update yangu tu hapo nje, nikatoka. Nikaenda anga huko hiyo club sasa. Mwenyewe akaniona. Ba, kuna msafu lana taksi ya luna nikirekord nikifanya voice over. Akaita soja, kwa jamaa narekord nini, uwe ni fan kweli. Sae tusha kuwa ndani, tusha toka. So sae ile unatoka, unaenda. So nafanya tu ile update wasewe juli kwa hii club. So jamaa kona kasema pana kaita bouncer. So mi bado nimezuba. Kaba boy wangu toka tuishie tukaanza kutembea. So bouncer akatuita. So hatu kukimbia. Jitulijua kuna kitu tuko nayo. Niaje, mbona mna record, nasema mna record nini? Nikaona sha simu, nisha delete. Hakuna. Basa ule jamal tuna tukiongea, anajona na mdosi. Akaenda kambia mdosi, kuna watu kapa mkuja. Wamesema kuja, watu wa media wamekuja kufatilia history yenyu ya nini. Tukaitwa na babonsa, tukashikwa. Mdosi alikuwa hapo juu anakata maji na mabeste zake. Na vodu kusema club juu ya mdosi anaweza nikujia.
Yeah.
Na kuna doo tena iko tena. Uri na kunisema nini. Hata alitupiga mabare. Alitufunja hapo.
Hukuwa like, Butita, you don't pay me enough for this.
No. Alitu ni passion tu.
Yeah, najua.
Ini ajali kazini.
Na kuenjoy tu.
Kachukua simu zetu maze. Kuzaguza simu, wakambia, toka hapa muende. So ule boy wangu tukua naye alikuwa na simu yake katululu. Remember this. Ule boy wangu nimemwambia niaje mazee nitakuwekea mafuta. Twende tukave story. Boy ana ni support. Ameenda na mimi mazee ameingia kwa ngori sio yake.
Yeah.
Alafu juu boy ameweka Madrid. Wasawa namuona.
Mm.
Anakaa kijana mkora mkora nini hivi. Yeah, yeah. Mwizi mwizi. Sasa ndio alikuwa anapigwa sana.
Sona
sana. Mnapigwa lakini wanaona huyo suspect.
Ingekuwa iko nini mimi ndo ningetandikwa.
Mbaya wangaza na
wewe before hapa. Nikikosea hapa mwa tunajua.
Wow. Wow.
Wakimpiga piga makofi mkono kitaka kupoa na kuja na niguza mimi kidogo. Wakirusha mangumi wanaanza naye. So ni mse mwenye hizi controller sira. So akashindwa kushikilia sira akasema, "Ah, ni huyu sio mimi, mnanipiga bure." Wakanigeukia, "Ah, ni wewe." Kaniva. Kacha masimu mdosi alikuwa na warembo. So alitakuonesha statement
ubabe.
Tokeni hapa. Mazeri kufuzwa kwa machokorama. Nikaenda nje nikijiuliza nimekosa nini kwa life.
Na hiyo ilikuwa simu gani? Usiniambie ni iPhone tu.
Mazeri ilikuwa iPhone.
Yeah, hii ya
size. Ilikuwa ile yangu 13.
Oh okay.
Ile ilibwa.
So
before ilibwa. Mazeri tukapiga.
Baada kuivunja.
Protector iliharibika. Sasa ile tuko harasaras. Tukaishia. Tukapiga boy wangu alikuwa na tululu tukapiga butela mpaka nashimshika kwa simu kwa kichwa. Niaje ni kidoa hapa. Sensa 6 na. Niaje welala. Bana kuna shida. Mazee tumekuwa kwa club tumepigwa pigwa makofi tumeshikwa. Akanambia acha ni come. So sisi tu kuenda buta ni come. Akaenda akatafuta mdosi. Butita. Akamwambia vijana wangu ni wajinga sana. Na watumwa wafanye kazi tofauti wanafanya kazi tofauti. Na siku mikuja hapa kuharibu kazi. Ah, vijana wajui kazi. Uliwatoa pete ya kazi, nitawafuta kazi, sitawalipa mshahara, nitawasuspend. Mdosi anajua kwa mavitu, anasema, "Hey, good one." Lakini mdosi siwasamee tu. Let them know that I'm the boss, I can do anything to them. I can call anyone. My threats tu hapo.
Kapatwa sasa. Ndio
tuko kwa scene. Tumejificha huko nje, akasema, "Ita hao vijana wakuje." Ushambo ukiambiwa pole ukipigwa kofi. Pana rudia wewe. Tuliongea kizungu ikaisha. Kabili sana fanya tiki kama kiwahindi. Don't happen again. Sorry. Stone. Tukapewa masimu zetu mazi. Yule boy ya kuniongelesha mpaka tulifika home. Kina alikuwa ananiangalia hivi anacheka. Cheka tu anaenda akapak gari. Kawaida yule pale kabaka kwa mlango wangu aliniwachapa mbele aenda home. Sasa niko kwa giza sasa nipate na wezi. Kaingia home mzee nimepigwa pigwa pigwa uso mavibare. Kichwa inauma naingia kwa bed sina nakumbuka tu makofi.
Event ile slap.
Ai, ile slap. That's the first experience nilipigwa. In line of duty. Na unapigwa na mwanaume na uwezi ongea.
That's the first. Kuna nyingine tena?
Ayo nimepigwa rungu na maskari. Hilo kati ya Monaiza ilikuja.
Hey, wanapenda kazi yako.
Monaiza ilikuja siku ile huko Mlolongo. Monaiza alitoa kusalimia mafans. Mafans angoja Monaiza perform. Mafans kutoka hivi, mafans amelipa zi utirike. Marungu nini, tia gasi karushwa. Hey, ilikuwa noma. Mimi na cover. Sasa mimi etiniko inline. Sasa nataka kuwa Mohamed Amin. Kesho ina trend. Hata sijafanya intro. Tokeni hapa. Askari mimi ni journalist. Hakuna hiyo. Toka hapa before nifikirie mara ya pili. Boy wangu alishahepa. Mimi nimejibaki atisa na record moment askari akiniharas. Rungu. 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 Ah, ilibidi nimrushie mdomo. Toka kwenda. Nikikimbia.
Oh.
Sikwenda kushtaki bali nipigwa pigwa marungu. Ikaisha. Tear gas. Bro unapiga. Mimi nishawahi rushiwa tear gas kwa mguu. Mungu ni nani? Haikuwaka.
Yeah.
Tukasuba mali kidogo tumezuba hivi tukapigwa saa ile tigers na wale maskari wenyewe. Pa! Alafu ile maandamano. So jo ukiona baba akikamu, je baba ana sell. Baba ni baba.
Yeah.
Hiyo tusidenai hiyo fact.
Yeah, yeah, yeah.
So baba akamu, unajua mimi nakuanga mtu, nataka hiyo kwa kwanza kupata moment. Baba ametoka hivi Serena ameshikwa mkono na kina Kalonzo na mkono kidogo iko hivi. Watu wanaambia baba kwa kijako unasemaje tuende?
Wadhi.
Baba wadhi baba. Baba wadhi, tuingie baba, tuingie town baba. Watu wanamchocha wale maboys wake. Baba anapiga step moja, anasimama. Baba wadhi. Bro, hapo 1 minute ya tension, wewe una tense. Baba ana tense, mafans wana tense, maskari ndio wale pale roll call. Asijaribu kuingia town. Nasikia. Ile vitu ya magic hapo. So kuna ile moment. So ikabidi baba ingizwe kwa gari.
Yeah.
Waingia. Baba alikuwa anataka kutembea.
Mm.
Ingizwe kwa gari. Baba anataka kuingia kwa gari hivi ile ya red ile ya kuwasha mgongo ile ikapigwa.
Mm.
So unachukua moment ya baba, unajua hapa anytime rungu kiamka.
Mm.
Hapo mnapotea nanga, either unapigwa rungu, unapigwa nini, uko tayari, uko willing.
Mm.
Bro, ni Mungu tu. Unachukua baba akirudi hivi kwa gate, unahepa, unakimbia, unachukua angle fulani tulipe. Nilirudi home siku macho red.
Mm.
Na koho. Alafu sikio hakuna matri kwenda home. So ni kutembea. Kutoka wapi? Serena. Sikio maduka zimefungwa. So mtu yote tawa anapigwa.
Mm.
So tukatembea mpaka Doni. Kufika Doni, maboy fulani sijui wametoka wapi huko. Wamekuja kuchukua za maskari.
Mm.
So pia sisi tunataka kupigwa na sisi ni media tena.
Mm.
Tena maboy wanapigwa ndaka tena kutuibia sisi. Boy wangu alibonga simu lakini.
Mm.
Mm. Ilikuwa fire. Unaona ile wakati ulikuwa unapita sijui pipe vitu zinachomeka huku expressway wanachoma vitu. Hiyo time tulikuwa kwa ground. Remember hatujakunywa chai, hatujakula kitu yote. Tuko kwa ground kukupatia tu ya update. Huko kwa nyumba una refresh tu.
Yeah, tunajua guys hizo sisi ni watu wa hizo. Kwanza watu wa medium, where is the update?
Wewe guys, melala. Kidheri medium kwa wapi?
SBM ajui kufuata watu.
Eh, wanasemanga hivyo. Kamera wanaacha kulala, wacha kushake. Ajui unakimbia ukirecord.
Yeah, yeah.
Wana get?
Yeah.
Boy wangu akapanda ile gari ya baba ile ya sound ile. Alitoka huko kama anakohoa bana, alianguka. Kitu alifanya ni alishindwa kushuka. So body alimwambia tunafika kwa bumps, akamshika mkono hivi.
Mm.
Usishuke.
Mm.
Vile gari fika kwa bumps hivi akamwachilia. Boy akapata stable kidogo lakini yake yangu lakini alimsh. Uko juu ilikuwa ni kubaya.
Oh.
Angalia kuingia event kutafuta content kwa event.
Mm.
Bro hauna pass. Mm. Kwanza inaanzianga hapo tu, msanii amekaa, msanii amekuja ameleta board ya 20. Nani anataka kuwa msanii?
Yeah.
Ni showbiz.
Yeye ni ujinga mwingine haijuani.
Eh, wacha msanii akame. Kuna mafanzo kwa hapo tuta notice wewe ni msanii, msanii anataka picha. Kuna sisi mwenye tumekaa, unapata kwanza sasa unapata msanii analetwa maybe na mainstream.
Yeah.
Bro, hawatakangi sisi to come kwa ground because sisi tuna kilio.
Yeah, yeah. Ile.
So wanatusukuma. Kuna time moja tulikuwa na Harmonize bana. Harmonize akaambia wase ni aje, sikizeni bana. Acha kuzusukuma bana, wacheni na sisi tupige story na watu wa media.
Oh.
Harmonize alizusha, mbona mnafukuza media? Mbona mnawazuia wasiniongeleshe? Una get? That's one time. Tumeenda event tunaingia mazetu, hatuna pass. Sisi tuko na budget zetu za media, zile ya sisi ni media. Ama tulienda press conference tukaambiaje, eh kido, si mtakaa mjioni mtaingia jina yenu kwa pale kwa.
Yeah, yeah.
Mazao unakuja unapata uliachwa ticket ya regular.
Mm. Finyana na raya.
Unapomisiwa
ya media.
Eh.
Mm.
Au ni kila nani kwani wako special? Waingie regular. Regular uko na kamenje, uko na simu, unataka moment. Wasa kwa regular na sona have time. Sia uwezi mwambia tika, behave, dance hivi.
Na nuse pia na kuna wala wako job, wamekuja kuiba hizo vitu kwa nazi. Doyo
sasa, na kuna mtu anawasha vitu zake.
Mm.
So unabidi unaenda, unangale njia ya kuenda backstage nani ya kuku na mjua kuna.
Mm.
Unarudi VIP, unapata mse unamjua. Unakuja kwaza na strategy. Mm. Unachukua kamera, unawasha full light. Unakuja kama umemchoma. Unajua, eh uboya, kwa hapa ndani ya kirekord. So, but time I realize edo umengia.
Mm.
Umefa kitu refu. So yeye yeah. Ni regular. Ama una kama unamcheki fit abu ndani. Kuna wale wanakujua na job yako.
Mm.
Kuna wase tunafanya nao event wanatujua, maybe umepata regular na kwambia kama nikuingize VIP but siwezi kuingiza backstage.
Mm.
So unaweza competition. Na kuna ile wakati sasa unatumia ganji kwa mfuko machuani chuani.
Mm.
Unaishi nao fit abu da siku mingi bana. Hebu shika hivi. Mm. Unisaidie namba si. Mbona namba yako haingii?
Mm.
Kwani uko na limit pesa yako haingii na kutumia pesa iendi?
Mm.
So by the time unamtumia mnaongea conversation kama uko VIP.
Mm. Anaudisema mtumia so moja.
Eh, ama ruabe.
Ni mwana.
Ama ukifika VIP unaona vile utaingia sawa washroom ya VIP. Washroom ya VIP na kwa karibu na backstage.
Mm.
So utaingia backstage. Upata yeah. Backstage pete mzee anakujua, ah kido unafanya nini bwana kuja hivi? Ama upata bodi anakuambia pita pita, naruka mbio mbio unaingia. So umelipa tax huko, umelipa tax hapa. Kuna time nyingine amna pasa amna kitu mnangoja msanii aingie.
Yeah.
So nyinyi mnajifanya nini media msanii?
Oh, okay.
Mm.
So Erika kikamfungia mahali. Sasa kuna tiketi zake, sasa nyinyi mnawaacha makamera. Anambia rais, acha tukirekodi ukiingia.
Mm.
So mnaleta hiyo commotion.
Mm.
So mko watu kama 10 na makamera, lakini hamna pa.
Mm.
So mna disrupt, tuna distract hapa attention. Mnaingia.
Okay, damn. Alafu nini hii compare mainstream na digital ikoje?
I can say we I can say
it's like on ground, on ground.
It's not a competition.
Mm. But I think it's mainstream
there's evolution.
Mm.
So kuna watu wana feel like we are competing with them.
Mm.
Na kuna watu wana feel like hakuna competition.
Yeah.
una get kuna watu wana feel like hawa sio professional journalist hawa ni mabloggers tu hawa ni sombea na kuna watu feel like ni aje tunakamkwaribia kazi yao so I can say how it's working for us on ground is that we are being able to be invited ama to attend places that tuko tunaenda nakumbuka tuki hustle sisi inauguration ya nakumbuka tuko na boy wangu Kevo Sauti TV tulianaka kutafuta camping mali telling centers akina nani zilikuwa Kenya Kwanza na Azimia ilikuwa kaisi sio kaisi au akuwa hizi au kuna noma unaingia tu bora na baji kulikuwa na hiyo red carpet yao mpaka leo tunaikumbukanga tu unakumbuka red carpet ya Azimio so kwenda uda usiku soja anatuambia mnaenda wapi nini media sawa mko na baji watu wanaingia na baji kwa sababu tuko na baji ya media kuna ile baji nyingine ya yellow so hapo ndo tunajua ni aje tunahitaji baji ya sasa hiyo tumeenda Karen maze tumetafuta gari tumeweka Uber mafuta ama tumeweka nini tumeenda sasa tunarudi home tumefail kitu ya kwanza unajaribu kupigia wasee simu unapigia nani unajua anafanya na hii gava ama kwa hii chama maze ashiki simu juu huyo mzee akona simu mobile na receive either ma MP ama governor so boda anatusaidia tunarudi kwa Butita Butita na pool network yake tunaambiwa nini hapo gate kuna mtu anakuja kuwasaidia huyo mzee anakuja kwa gate anawaona anaona mrembo wake ama anaona painting anasema ah ama bosi atangoja hebu ngoje nishikeni hii moja acha huyo aingie atawalindawaleta ingine mzee anaenda amewaacha yeye anasema ameshawaingiza so inabidi muongee na huyo soja poa ama muone gari ya mheshimiwa anapita hapa mumsalimia na juli ah ingieni ingieni tuone mnaenda so ni grace to your god tunaingia tunakava kama inauguration ya rais tulipatuanga mapass na media council big up by the media council of Kenya they're doing a lot to help the digital
space
the journalist wana fanya training mimi nimekuwa product yao na nimekuwa nime access services zao na anytime kuna government events ama any function huwa wana to invite unatuma tu requirements kama ni jina yako nini wana confirm unaingia media council wamepatia wase wengi sana wa digital journalist press card hata kama hao ni media practitioner unajua kuna media practitioner wale wa sasa wametrainiwa tu wana practice media na kuna wale walienda shule kwa kula buku 5 years wale ma journalist unapata saka kama hiyo inauguration ya Ruto tulipata hizo kastika fulani ilikuwa ya silver tukaenda kuingia tukupata makadi so lazima ufike umse una dine kwa Grand Mascar wamekuja kutoka Mombasa wapi hawajui media wanafaa kuwa wapi tumeenda reki lakini hiyo siku mchana so vitu zina change to brief vibrief zina change to so sisi juni watu ambuwe mbuwe tunataka kuona nani anaingia Ruto aliingiaje familia yake aliingia Mudavadi aliingia nini li happen wow factor ni gani tuna move from point A to point B so tukona zile badges koti zetu atayangu zili pote hapi ya press umeandu kwa press hapa mafu kuna hiyo badge yako ya shingo kuna simu kuna power bank kuna kamera so either kama nikona msangu wakame nje nambeni aje enda hii position we focus na hii mimi ninataka zitu real time ndakuwa na simu so unapata mesimama hapa mnafukuzwa. Songeni huku, enda huku, pita huku, rudi huku, ingilia ile gate. So una cover inauguration ya president, unamaliza hivi. Unafaa uko unakimbia state house, hauna gari, hauna nduthi. Wasa wamekuja Kasarani ni watu 6000, 60000. Plus. Utaendaje? Mnatoka tena mnangoja zile magari za maaskari. Zile nafanyanga escort zile zime pick up ziko empty mnadandia mnaingia tu kwa yoyote.
Wana wanakubali?
Ah si mnasema mnaenda status 2020. Gari tunamwambia tunamwambia gari yetu ya media imetuacha. Sasa hiyo tuko na Masai anaongea Kimasai hapo kidogo. Anaambia huyo askari maybe mwana askari anaongea Kimasai anamwambia sawa. Mnafikishwa mahali fulani. Mwambia tuwezi enda na nyinyi mpaka huko ndani mtashukia hapa. So mnaenda kwa gate mnapata na mtu amekuja status kukula pilau. Kuna mtu amekuja status anataka tu kuingia status juu rais ni wake. Kuna mtu amekuja status anataka kwenda status kutafuta mheshimiwa. Ama mheshimiwa niko na hii CV, niko na hii project. So kuna mtu amekuja tu status kufanya kazi. Kuna watu different, kuna chokorao, kuna mtu amekuja kuiba masimu za watu, kuna mtu amekuja kukula. Kuna mtu amekuja kutoa network na mheshimiwa. Kuna mtu amekuja tu kupiga picha anaonyesha alikuwa kwa status kufilisha ile chama nyingine. So sisi tuko hapo kwa gate tunachopata na wase kama so. Askari ni waine wa JSU tunabu kumambia sisi ni media tumechelewa gari metuwacha ndo hii invite yetu nambia wapi ile ingine. Mina ongea na choka. Kevo anaongea na choka. Masaya anaongea na choka. Nani anaongea hapa na choka. Tunabitu naangaliana tena. But tukuna ile passion. Tunarudi kwa hiyo get. Nambia mkubwa. Tutafutua kazi. Tutenda nyumbani. Familia itateseka. Tuallow tuingie. Atuja kuja kukula mchele. unaingia uko behind the schedule bana. Rais ashatoa speech, watu washa dance. Inabaki ile moment ya sasa wase wameachiliwa kupiga picha na ma selfie status. Hizo ndio moment una capture. So kisuba hivi kidogo unapata wetangu la nasukumana na watoto wake na mafans. Unageuza simu na record for 2 minutes. Hata uwezi muuliza. Unamuuliza what's the feeling, anakuambia very humble, very excited. Unaona? Unageuka hivi na mtoto wake anapita hivi na bodyguard. Unamfuata kidogo amepotea. You can't tell even jina yake.
Juku tangulia.
Unaget? I want to pick up Dan. Yeah. Dan anafanyanga na international media moja kali sana. Dan alikuwa na to update. Hata siku ile wale announce Rais ameshinda before tuende koti. Dan after hiyo kesi yake imekuwa ruled. Alichukua ngambe kidogo ni aje tuendeni Madhare. Tuone wasota react aje.
Yeah.
Alikuwa na tupa mpaka leo Dan anatuambia ngani aje kidogo kuna kitu na happen status, kuna event na happen status, kuna event na happen status. Kuja tuendeni. Ameshika mkono na amesaidia ku grow. So unapata unaingia status, unakapcha ile moment una capture. Bro, hata hujafanya intro status. Washawaambia tokeni. Unajua maskari wako na ile excitement. Umepatwa kazi maybe. So hii event yetu inakuanga hivi. Unapatana na mheshimiwa. Sasa nikipata na babu kwa street, hakuna time nyingine napatana na babu kwa street. So mimi nitauliza babu maswali hapo kwa street. Nikiingia parliament for the first time na Kevo. Tulienda asubuhi tumevaa. Mimi sijui parliament ni mtu anavaa kuvaa suti tie nini. Mimi nimezoea kwa tu easy. Kwanza nilienda parliament kukava ile bar ile ilikuwa ni Kibaki. Hapo nje nikafanya intro flani. Mwili maskari wakifanya kitu ikanisaidia mileage. So awasiwa wanasimamia unajua parliament kuna protocol, kuna team, kila team wanatuonanga sisi tukifanya kitu. But hawajui sisi ni trained journalist. So mtu akikuwa na parliament ashaanza kusema oh msame kuja udaku. Mwambie kuna mheshimiwa anakuja kumtafuta hapa. So they don't think we're coming to cover legit news. So wanaona sisi tumekamudaku tuna vitu zetu.
Yeah. Okay, parliament.
So tukaingia anga parliament. Tukaona hizo press card tukaingia tukaambiwa niaje muingie tu lakini mkave mkimaliza mtoke amwezi access area fulani.
Oh, kuzimi parliament nikienda nataka kuenda kwa choni nikaa kuna wall yote imeandikwa Mavrika Oko is here.
Mavrika.
How you story?
Najua.
Yeah. Okay, alafu okay. Sina ku enjoy tu yani.
So like it. But the end pia ni passion. Tumeenda hizo parliament mara mob, tumeenda status. Like mimi tangu nianze kazi ya journalism, actually ndio nimeenda status. Naenda kama naenda home.
Oh, okay.
Because anytime naenda huko naenda kukava story. Hata boy wangu nimekuja naye hapa shule. Alienda status for the first time.
Okay. Okay. Mimi sijai fikanga status.
Ni how comes mazee? Ni ofisi yenu bana.
Mimi kuna time kuli ila time kila mtu aliitwa digital creator. Jana kwa like podcasts like iko nene is not there.
Tulikuwa hapa tukidu live.
How comes huko kuitwa?
Tulikuwa hapa tunadu live.
I think ili nasikega listi litengezo na homeboys, eh? Na homeboys of course ni maybe was women you are from back in the days, so wako tu aira.
You're not their homeboy?
Yeah, I'm not their homeboy. I could make sense kwa nini, lakini ni sawa.
But next time I'm getting an opportunity, ama there's an opportunity for creators, ama creatives, I'll call you personally.
Okay, msikia je iko nene.
Kama suti tuko nazo.
Yeah. Nini hapo by the way? Kuna story ya visa huko.
Leo kama mtu wa suti.
Unaingia tu. Unapenda suti?
Tuko na suti. Acha alinilojea nichome. Pia kuna mbili.
Yeye anakuwa mpaka kwa sasa.
Tuko nazo.
Yeye na alafu yeye anapokumbuka na ile nini tai ya UDA.
Yeye kwa socks pia.
Only socks.
Jamani.
Yeah,
jo. Sina baba na mama.
But these experiences zinaka interesting sana.
Very wasi. Very very interesting. And then these people there your fans. Don't forget that. So msana kuona amona boy anatafuta ndafuta unga na mwananga kweli anafanya ngai job. But at the end pia anataka protect job yake. So sometimes na kumkata tukiingia status kuna time fulani tuliambiwa wapi majina. Mimi jenda status nikarudishwa. Nimechelewa.
Yeah, okay.
Wanakuambia niaje pitia hapa weka kamera shuka. Alafu kuna vile unafaa kubehave ukiwa status. Ufai kumove. Ukiweka kwa dais yako hapa ya media ni hapo. Bro tushanyeshewa ile wakati ya Prince. Prince alikuja. Mfuli kana nyesha. Tulipigwa na mvua bana.
Hakuna shade.
Mvua yote ilikuwa na chenchen tulipigwa na mvua hapo bana.
Mko mnangoja?
si prince akuja hiyo akiingia hiyo
king. Oh, okay. Eh. King now akiwa king.
Akikuja sasa king, king akuja juzi
huyu. King Charles.
King Charles. Ai bro tulinyeshewa. Alafu after that King Charles alikuwa unajua alikuwa anaenda sijui anazunguka kila mahali.
Yeah.
So tulikuwa tuna okay. Atuku qualify tulicholewa kwanza. Unajua wasema walichujwa.
Mm.
Asa media kukava hiyo kitu walichujwa. I don't know why Africans ama I don't know mostly Africans wakipewa chance mahali kusimamia kitu wanakuanga very difficult.
Yeah, inakuwa yetu.
Sio mbona they make it difficult for people. Assuming you get you're applying for accreditation for a summit.
Yeah.
Mwafrika ukiomba accreditation uende attend maybe creators summit hapa KICC.
Mm.
Kama wewe ni host country
yeah.
Na umeprove wewe ni Mwafrika uko na Ikonini channel kila kitu umesubmit. Inafaa gava ama msia nasimame pale anapatia na priority.
Mm,
but unapata hizi priority za passes zinapewanga wase mwenye sijui ati ni mshiriwa, sijui ni nani. Alafu unapata we mwenye unakuja cover story, hauna hiyo pass. Na ukipata pass, unapata pass late. Na ukipata pass late, unaharasiwa maze. Usipite hii area. Wanangi kuna kuanga na ole wasa wana kuanga na all access. Nani makul kidu wamekuja tu kuona kutuka vitu za story. Kuweka statement. Na kuna ule maya nataka all access. Akuja afanye job. Wase wapate experience.
Oto kujituma.
Una apply summit. Una kuambia ni aje. Tumekata media passes for now. Awezi access. It's only few people ambao. Imona kukoko hiyo position. Mwenye wako like concern. Media wako sawa. Media wamepewa lunch. Media wana transport yo aje. Media wana move aje. Media wako na internet. Wako na breakfast.
Oh, okay.
At times na kuanga media ndo the last people. Tushenda summit flani ya Mo Ibrahim. Jema flani Yusuf Ndo. Situ kama una mjua ule msa West Africa.
Yeah.
Very successful musician. Na kuanga mpaka na
media. Yeah, na mjua.
Yusuf Ndo alimaliza press. Akasema ni aje. We don't really get a time to appreciate our media. Akaambia wase ni aje. Leteni hizo kamera mupigie media picha. Wana take a picture with the media people. Because inakuanga ni rais anakuja na arrive anasalimiana anaenda. Ni mnabaki hapo mnaomba mwende mkunywe chai kwa tent mkienda home. But unapata international media ikikuja ina treatwa nicely.
I think nilisikia hiyo time hata hii time ya Prince Charles kulikuwa na hiyo.
Kulikuwa na hiyo.
Local media waliteta. Walikuwa na bebwa sijui international walikuwa na bebwa na nini. Local jail kwa kiraya tu kabisa
hiyo. Na unapata wase walikuwa wamepatiwa hiyo priority. Walipatiwa hiyo nafasi kupanga hizi vitu. Walipanga. Mzungu ananga noma by the way. Mzungu badana ulizanga mnataka nini breakfast? Mnaekwa fruits kwa van. Mnataka wifi kwa van mnaekewa. Mnataka badges mnaekewa. Lakini wale wase wanaapprove hiyo budget wanasema anga. Wasa walikuwa frustrated to be honest. Alikuwa wanasay that. Kuna time kwa tunakava pale Buruburu alikuwa mekuja kwa library. Tunambo tusisimame hii side, juu tusipite hapa, tusipite hivi. But sisi ya tukua accredited for that. But tulikuwa na hiyo media pass na tulikuwa na program. Si tulikuwa tunaenda kwa ground. Kuna time hata mzungu wakani mistake, kanambia tulikuwa na wea sule. Anambia ni aje, gari na wacha ingieni kwa gari. But sisi ingia kwa hiyo gari juu. Sina hiyo pass. Naambia mini kwa na gari yangu. Nilikuwa na mdanganya hivyo ni kwa na gari yangu. Sorry for that. But ya tukua ikufa passion. Mpaka wanatishio wase kwa hiyo group. Don't give leads to people ambao wafai kukava ikitu. Nikulize. King Charles amekam Kenya. Wacha wase waone experience. So frustration ziko. Ile point yuko menuweza tunafightiwa. Yes, people are fighting us. We're not fighting them. Because najua wase they're taking our jobs. They're taking opportunities. Budget inakuja kwao. In future, just matter of time, we can be bigger than them.
Yeah.
The conversation can be niaje. How can we help this? This is the emerging leading online media. Tuta work now aje.
Now time is very soon because na try to imagine kids wasa easy when they are adults. How they going to consume news? Machi because sisi tukiwa toy like when we were young we knew how to consume news because kuna mama brothers wetu wamekaa chini wana watch news, sindio?
Ama kuna radio unasikiza.
Yes. Sisi tumeacha hiyo story. Sina manisha, sisi wenye tumeanza consume a lot of news just on digital, sindio?
Yes.
Like naenda YouTube, I see what I want, naenda. So I don't want the whole piece.
Yes.
So watoto wetu, by the time they are adults, like the next 20 years time, they are adults and they are earning. I don't know how, like, hii media aerial itakuwa ikisurvive.
I don't know.
Yeah, posters.
Mtu amezoea clean, kama news ni clear. Wanda kumpeleka back to ati unajua nini mvua imeenda tengeneza hata kwa new patients
hata classes moving forward classes on easy universities itakuwa tu research center for practicals wasee watakuwa naenda class
yeah
I'm not saying in a bad way unajua itakuwa rahisi for future for wewe mwa Afrika kufanya course tano 9 to 10 uko na course yako hii 11 to 12 unaingia hii hii tu hii alafu jioni 5 to 6 unaingia radio yako unaingia podcast yako
yeah
that's the future
yeah that's the future yeah education has to change
but we see our leaders African leaders they're punishing us because pia wao walipitia hizi simu tulipitia they want to punish us
yeah.
There's only few leaders ambao wanna fight on the now changing V2 revolution ya digital technology and everything tell me say utaskia best African countries could travel utaskia kuna hii na hii na hii na hii but in reality ukienda kwa hiyo country bado kuna either kuna mtu ana struggle leo mpaka na story ya transport mpaka unikuulize watu hiyo sasa hiyo wanafokusa kujua hata kuwasha laptop hata kutumia word ama excel kujaza excel
ya watu hizo watazielewa haraka
no watu hiyo sasa utapata mpaka kuna watu mpaka sasa hawajui mambo ya laptop wataionea kikuja ile Nairobi ama waende kwa makazi zao ama si tuende ocha nazo it's not supposed to be that way
yeah and that's because of ilo mesema think the leadership
well do you have a role model do you have an African leader ambao unaona huyu is a true leader
he had
do you have one
I'd have to think
you'll have to think about it the same thing we elect leaders but do we really trust them
yeah
are we sure they'll deliver to us
yeah like ukitaka kujua your trust it's so interesting that right now shilingi inaendelea kuwa strong lakini bado hatuiamini bado. Tunaenjoy because imekuwa
134 sasa hii.
Imecut Kenya's debt by 800 billion which is a good thing. It's a good thing but now the question is it sustainable?
Are you sure imecut?
Si nakwambia the fact that debt yetu iko in dollars Yes ime cut in quotes.
Sawa, yes.
But now swali ni like
sustainability.
Yes, is it a true or is it artificial?
That's a good question because when niambie gari ulikuwa unanunua 2 million
sasa
unaweza buy na 1.5 ama 1.1 ule msali alikuwa amebuy na hiyo doa kaileta ameenda loss gani
ayo itabidi tu ashangae
na is it translating to the other like TZ shilling Uganda
or unini like strength ya Kenyan shilling I don't know but you remember that time when the Kenyan shilling was getting weak the rest were staying strong
so
hata TZ pia wanaumia
asino like ndo nasema lakini but ile time sisi tuko tuna tume get very weak hizo zilikuwa strong so that's why acha nione KSH Kenyan shilling nione to like the Tanzanian
TSH
how much it is TZS Tanzania shilling alafu to convert to one how much it's around 18.9 so tume go back to ile level tulikuwaga
okay 18.12
so nikaa tume take hapo but so kuna hiyo but nataka sasa tu rewind kidogo hii passion ilitoka wapi like uli grow up wapi
mimi nime grow up Bungoma County
okay
mezolo pale Bungoma district
also unaelewa umundu unaweza ongea the language
kiasi
kibukusu
kidogo tu
okay
tu ya salamu mambo kwa poa cuz me growing up sikutaka ku identify na area nimetoka
yeah
because I feel like there's more to learn
yeah
so si nilikuwa ni interact na wasee na cheza na wasee but nilikuwa nasema na
okay
I really need this like a feeling like no
una get okay.
But mimi nimesoma Moi primary pale Moi nilikuwa mse wa class east mpaka 8 east 7 east east ndo kongo noma futa so unajua
okay but when vile ni you are a Muslim so of course kuna disciplines ulikuwa nazo cuz mimi sijui Kiluya but I know a few things in Luya that I should not know.
Zile kawaida. Hizo utafundishwa.
Hizo za mbeho. Hizo za juu. Hipo hiyo.
So high school sikuenda far.
Yeah.
Because nikiwa class 2 ama 3 tulipoteza buda.
Oh, isa. Nini happen?
Buda alikuwa msika. Nadhani alikuwa ameingia kwa siasa, pressure nini. Akakuwa msika kapas. So mother ndo alikuwa housewife.
Yeah.
Basa alikuwa ja balance vitu bado. So like mother kiwa housewife. So lazima aseme niko na watu hii hapa nitabalansaje. So nikaenda primary, nikaenda kwa bro yangu twin brother alienda Busia.
Yeah.
kuna family ilimchukua kumsupport kulea.
Mm.
Alafu mimi nikabaki na mother na ule bro wangu mdogo. Mm. But bro wangu mwingine mdogo pia alikuwa amelanga Narok, bro wangu mwingine mkubwa alikuwa amelanga Narok.
Mm.
Akarudi akuja Malaba kaanza life.
Yeah.
So nikisoma primary nikavuka fence.
Mm.
Nikaenda shule fulani ilikuwa inaitwa Namachanja High School.
Oh. Yeah.
Eh.
Like ulitoka hii shule.
Nikaruka tu fence, ni fence actually. Vile tumekana wewe hivi.
Mm.
Hii ni high school, hii ni primary.
Damn, okay. Mm.
So nikaenda high school hapo Mono.
Mm.
Hey, first time experience.
Mm.
Nimeingia class. Mwalimu anapatia rules.
Mm.
In my class hakuna kuongeongea.
Yeah.
In my class hakuna kuangalia nje. In my class hakuna kwenda choo.
Mm.
Mimi sasa nimepressiwa.
Mm.
Sikia kojoa.
Yini form 1.
Eh? Oh. First time nimeingia kwa class mwalimu asiari.
Mm.
Alikuwa anaitwa Miss O'Brien.
Yeah.
Siari ulikuwa na soma siari bado?
High school.
Mm.
High school kulikuwa na siari.
Siari.
Ah, mimi shule nimesoma iko na IRI.
Mm.
So anapata rules.
Unaku force. That's what we find.
Ni soma primary the same.
Mm.
Yeah.
Okay. Na mimi high school nisoma na jamaa anaitwa Omar.
Eh.
Mm. Ekonomia tu na Christianity yetu tu.
Eh. Hey. Mm. Unaumia
tu. Hakuna mwalimu?
Hakuna.
Oh.
Yeah.
Sometimes.
Mm. Mm.
Yeah.
So mwalimu anasema hakuna kwenda nje.
Mm.
Mazee hapo nikaona kachupa.
Mm.
Kakojoa kwa class.
Yeah.
Kachupa bro.
Okay.
Nikaendelea life. So nikasoma na Machanja High School, form 1, form 2,
yeah,
form 3, form 4. Kamaliza. Kumaliza, si unajua ujuangi.
Yeah.
So mzazi anakupeleka Ngararada, anasema kijana wangu nikimwacha ataharibika nini. Baada kanambiniaje? Nataka kukubless.
Yeah.
Akanipatia nga simu.
Mm.
Nakubaiye hii.
Mm.
Jumada alikuwa shani manager aliniambia nga.
Yeah.
Ukitoka class after class kila jioni ndio mtoma day school.
Mm.
So nilikwenda kumuzia maziwa yake. So nikimuzia maziwa around alikuwa ananipanga 15 bob. Anambia kesho tutakula sambusa shule.
Mm.
So kumaza hiyo job kwa mama alikuwa ananisave yanga do. Na hiyo ye make out from 1 from 2 from 3 from 4.
Okay.
Nikuzia nga maziwa so akanibaiya simu akanipatia smartphone.
Mm.
Shika.
Mm.
So hivyo kamaliza akanambia niaje sasa unatakaje na life? Nikamwambia mimi sijui. Anambia aenda kwa mama fulani alikuwa rafiki ya baba yako.
Yeah.
Yeye ni mama Hersi.
Mm.
Very known successful business woman in Bungoma town.
Mm.
Kaenda katafuta msichana yake akanambia so and so ile mtoto ana nini amekuja hapa naomba ka.
Mm.
Mostly wase waenda kuomba do.
Yeah.
Nimeenda kuomba kazi.
Mm.
Akunambia hapana anambia kuja kesho.
Mm.
Nikaenda kesho akanambia aenda kwa supermarket uliza boyfriend wa Davy.
Mm.
Alikuwa anga manager. Kapata boy wangu mwingine anaitwa Tintin.
Mm.
Ako hapo. Kanitisha CV, kanambia, kuja kesho.
Mm.
Kuja kesho, maze 7.
Mm.
Kaanza works. So, mimi nimetoka mahali mwenye, nafanya kafitu zangu. So, hakuna atuwe ni baba yako alikuwa nani. Mwana wase uload vitu kwa supa, unga zikikuja, skari zikikuja, zikishwa, niaza na hiyo job. Kutuwa vitu kuingiza kwa supa, ni stairs.
Mm.
Alafu, kuna time gas ikileto, mnatoa gas, mnapeleka empty, mnashukusha na gas, ikona gas. Nakumbuka nikienda kwa wholesale, supermarket ilikuwa anga hapa, na wholesale ilikuwa hapa. Nilienda, mother friend ilikuwa anaitwanga, nimesahau jina yake, alinambia kidogo utaweza kubeba sukari, nikasema yeye, nikaekewa 50 kg.
Eh.
Hata sikupiga step, nilifanya hivi.
Mm. Kaanguka.
Kaanguka.
Mm.
Akanambia we, tusikue.
Mm.
Akanambia chukua 25 kg.
Mm.
Nikalemewa bado na 25.
Mm.
Akanambia fanya hivi, enda tuko chini,
asewa
kikamu, tuwasaidia kutoa.
Oh.
Kuna shika hivi sikari na mkono nikaumia nga huku.
Mm.
So ule baka nambia ni aje sujali cha kutrain. So nilikuwa naenda kwa gari na wasaidia kutoa kama ni unga.
Mm.
Nakuja na pima sikari. Nikimaliza na rudi kwa shelf na panguza.
Mm.
So with time nikaza kujua. Nilikuwa na bebanga umona hizo 2 kg bell.
Mm.
Tatu. 1, 2 hivo.
Mm.
And then sukari. The same.
Mm.
Sikari naekewa moja hivi. Na shuka confident vizuri tu.
Ulikuwa mkazoea?
Ah, nikija kazoea, nikapiga. Nifanya kazi super.
Yeah.
Nifanya kama 2 years, alafu nikamaliza.
Mm.
Mshahara wangu ulikuwa poa by the way. Nilikuwa na save, napatia mother, natafuta luku na niko na change.
Yeah.
So nikaenda Uganda.
Mm.
Nikafanya kazi ya turn boy.
Oh, okay. Yeah, ulikuwa makanga UG.
Yeah, turn boy.
Uko mtu anadu nini?
Simi nilikuwa turn boy natembea na trailer. Tunabaka Juba.
Oh, okay.
So
okay.
The first time kwenda Juba.
Mm.
Actually nikimaliza nga class 8, mother niambia niaje.
Mm.
Kuna mzee fulani hapa jirani yetu anakuanga job wapi? Saudi.
Hiyo
kati wasana na Saudi job sana dereva. Sio chukua kazi ya driving uende.
Mm.
Nikaenda kufanya driving. Kiko na passport yangu. Mimi na boy wangu tulifanya hiyo kazi, boy wangu ndo alipata job ya Saudi. Mungu akipanga mambo yake amepanga, mimi sikuenda Saudi. Na hakuna reason. Boy alikuja akakwambia niaje kuna hii job ya Saudi, waenda utakitafutia huyo jamaa. Hivyo. So nikafanya turn boy Juba Uganda, Juba Kampala. Uganda for a year. Naongea tu na mother kwa simu.
Hiyo baro iko aje? Si dangerous?
Very dangerous. Nakumbuka tukidrive tuko napata na wase kwa barabara. Ase wana wasimamisha, wanataka do. Wanataka food, wanataka maji. For the first time kuna mse akiuliwa. Kwa barabara kulikuwa na mavurugu vurugu kidogo, wase wakatoa gun pa. Kwa huwa jamaa. Mnaenda na trailer, mnakula hapo, naomba kidogo niache, unakula hapa. Hatujui tasimama wapi, gari naweza haribika katikati. Na hiyo Ramadhan ilikuwa na fast. Nachukua muogo ile imechemshwa na maji. Sio na breakfast nayo. Alafu na kula nayo dako. Tukafika nga Juba, nikaenda mosque, nikakunywa chai. Kuna kini kekeo fulani ilikuwa inaitwa Bin Sudan. Sio nini Sudan. Hivo nikarudi. Kurudi nikasema acha nikuje nene mother home. Mother kaniona nimebiti, nimekonda, akaniambia usirudi.
Sirudi.
Kabaki nikarudi kwa ile job yangu. So kuna boy fulani alipass wa hiyo familia mama Hesi. Aliendanga kaongea na madhaka, akamwambia boy niaje. Mama siwache kidogo kuja Nairobi na kuja kusoma akai kwetu. Boy alipass mpaka leo namshukuru. Mama akasema poa. Mimi yule mzee nilitumanishanga bagi kuja Nairobi before ni come. Ndio wale walikuwa na ni host was change mind. Nimekwambia nakuja kwako January. Alafu January nafika siku kama unajua ile story za nitakuja lakini sikuji. So mse mwingine anaweza kama kuomba space akapewa. Nilimaanisha bag ndio yake.
Oh, mama Hersi alikuwa gani Nairobi?
Mama Hersi alikuwa Bungoma. Watoto wake akona biashara zake, investments zake Nairobi wapi. So watu wake walikuwa, wajukuu wake walikuwa nasoma Nairobi. So mjukuu yake ndio aliniombea ngaruhusa. So nikakaa. So kuna boy wangu mdosi yangu Fei. Kwa nakana mi au watu wamekana mimi tintin, Hersi nani? The late Abi Hersi. Okay. Gagab, the late. Amenisaidia wote. Sasa niko na kakao ni kihaso. So hivyo fast forwarding, nikaanza kusurvive. Nasoma shule, sina kitu ya kufanya. So nakaa mosque. Napatana na Alimanzo amekuja kuswali. Ule the late, ndo nani ule alikufanga kitini?
Namkumbuka. Darwish.
Darwish. Namuona mosque, sema, hey, mse. Na wewe kumbuke nimekuja Nairobi kusoma journalism. But sina ganji, nimekuja na 10K. Nikasoma business course. So nasema nita survive aje. Naangalia kwa TV watu wanafanya maadvert. Nikaanza kuulizia. Boy wangu mmoja ndo alinura alikuwa anafanyanga kitina, akanipenda kutuma kwa director fulani aende akusaidie. Anafanyanga ma TV series like that band. Sio kama unakumbuka hiyo series? Kaenda huko nikaanza kufanyanga extra. Napewa punch. Nikilipa shule. So nikaanza pata don, nikasanya, nikaenda nikasign for modeling. Nikaenda kwa model ya advert, nikifanya ma extra bana. Kuna siku moja tulifanya advert ya kwanza. Unaweza cheka mazi. Mademo anapitishwa kama runway. Unaambia leo huyo mrembo, chekeni mrembo, mumsmile. Hii advert mazi ilikuwa ya ng'ombe mazi. Au mademo alikuwa tu prop. Ng'ombe ndio ilikuwa inapita hapo. So unajiona kwa TV unachekea ng'ombe. But at the end, hiyo ndo nilitoa nikaanza kazi ya hoka.
Sio ni manisha nyinyi ndio mlianza kutumia shana sikuizi kwa American slang mademo anaitwa heifa. Sio nyinyi ndio mlianza.
Ah, sio mimi. Sio mimi.
Nini ulianza ku hiyo nini? Oh, okay.
So uko Nairobi, jua wezi rudi home. Jua pressure ya unarudi home kufanya nini? Mother amekutoa kwa ile society, maybe wase wanajaji wase. Ama wase wanaweza kuharibu. So fear of mother hataki nini ukae kwa uko mtaa yake. Anakwambia hata usikuje home, baki tu Nairobi. So wewe December inafika uendangi home. January inakupatanga tu Nairobi. Unaget? So mimi na build tu network. Unatoka wapi Western? Wapi Bungoma? Bungoma. Unaweza kufanya commercial, unaweza kufanya series, unaweza kufanya nini. Unakuwa shule, unasoma, una break, wasema protector, wasema unataka kama simu, unaenda kwa duka, una broke, unapata sio mbili sio tatu. Hivo. Mtu anataka kunua sijui nini, unaenda Lutuli na Mbaia. Habiti nini hivo?
Nasikia nini?
So ilikuwa hivo. So mimi nangangana nikaanza kubuild. Mpaka nikaanza kazi ya promo. Nakumbuka nilienda hapo Westie tukitrainiwa mambo ya AFCON kuza DSTV. Nikapewa job ya kuza pale Naivas. From there hivyo nika network, nikaenda DNG, nikaenda Most Sound Events, nikaenda EXP, nikafanya na wasee, nikaanza kufanya kazi mpaka mali imefika.
Okay, yeah, yeah, lakini it's an interesting journey.
It's
man.
Very interesting.
Interesting journey.
Meka Nairobi 10 years.
Okay. Unakanika umekuwa huku all along?
Ah, wapi. Chini wa kukamu bana. But you don't tell people.
Yeah, but as long as umekuja.
Basi wanaza romsa ndaka sympathy. Hata sisi stories yetu maybe ni worse kushinda uboy.
Yeah.
But sometimes you have to speak to ndole boy yako in that situation as kill tama. Because me, I believe, mimi kufika mali nimefika, hata siyo hard work. Ni favor nafanyia wase, ni maumbi wase, unakurudisha. Nakwambia Mwafrika maze, thanks maze, uliniokolea kulipa rent. Ama mzazi anakupigia, nakwambia mama nani amesema asante, ulimtumia kaunga kaskari. So hizo blessing ndogo ndogo, opportunities. Mimi nakumbuka wakati nilikuwa nafanya kazi kusupervise wase kama team leader. Nilikuwa napewa wase job. Wase wanatoka wanapata kazi Safaricom wanaandikwa permanent job. Mse after 3 months amaanza kudrive. Lakini mimi ni bado ule mse mwenye bado niko kwa mat.
Yeah.
Naenda home, but sikuwahi kujiangalia kama loser. Nilijua time yangu itafika. Mwaf, mimi nilichukua driving license. Nimekana driving license 10 years. Before niendeshe gari yangu.
Oh, okay.
So niambiwa kuna driving license. Nani Nairobi anaweza vumilia sishika gari ya mtu? Buta ni boy wangu alikuwa na gari yake na kwambia shika gari. But unaichukua tu because amekwambia ndio nilie hii nilie hii. But uko na ile discipline yao unajiuliza, nime save 10k kwa account. Nikiguza hii gari ya mtu yaribike, tatua hapo 10k.
Yeah.
So if people can be that discipline, unakaa kwa bro yako, I respect in how ya bro yako. Bro yako unajua unakaa kwako. Hana noma wewe kukaa kwako. But anataka ukae kwako, usave, ujielevate kwa life. Basi unakaa kwa bro yako, sasa wewe unajua pesa unapata sana ni ya sherehe. So hakuna growth. Ushona wala sana taking advantage.
Yeah.
Ati niko kwa boy wangu. Boy wangu ziniambia kitu. Ntazunga naye club, ndena nalale kwake Friday, Saturday, Sunday, ndenda kwangu. But then umesahau boy yako na life yake. Ama kwa na familia yake. So this is the situation.
Okay, okay. Alafu, after hapo, ukajipata radio. So radio ulijipataje?
Radio is a very funny thing. Unajua sisi kwa hida tumewezea kutafuta story. So mostly nikianza kufanya story, wasi wakaanza kutujua. Wakaanza kuniona. Umse wanamjua. Bodi anakuona. Oh, you look familiar. Msanii anakuona, anasema, hey, by the way, niingize mjini. Mwona interview zako, mwona interview zako.
Yeah.
Kali used to know me, nikifanya kazi activation. Nikuwa nimeparara.
Yeah.
Nilikuwa nateseka. But Kali used to know me.
Tag work.
Mbaya.
So
una get. So kuenda siku moja event ya Churchill pale Uhuru Gardens. Nilikuwa nazunga zunga kwa tending after content. Tulikuwa na we. Calvo, big up Calvo. Calvo alikuwa ananiongelesha hapo kwa. Kwanza nilikuwa Calvo amenifollow. Unani. Kali hapo nikaona huyu cool kid flani tu. Sikupea attention. Sikumchokora bio yake ni jua anafanya nini. So siku ile nimeenda kwa ground, akaniona nikifanya interview wase. Na siku mwangusha, nikamwendea, nikamwambia, hai niaje mambo kupoa ye. Nikuwa na mwananga na jimani.
Yeah.
Tunaweza fanya ka story tu, nambia about the experience nini. Akanambia, siwezi kufanya interview. But before nikufanya interview, ebu ongelesha wase. Akanambia kapo kwa mic ya Bez.
Yeah, okay.
Kongengena waka, nikuwa naangalia tu voice test nini. Nikamfanya interview, akanambia poa thanks.
Oh, yu likuwa sasa ulikana nani? Akina GK?
Ah, tulikatuna Eric.
Yeah.
Na kina Billy hapo. Nilikuwa na from Dusu. Aki nilikuwa na from Dusu Safari kwa maongea about the product. Tukizunga tu.
Yeah.
So waka nambia, akasema poa thanks hivo. So kuna siku Mariah. Maria.
Yeah. Mic check.
Eh, mic check. Big up Maria for the good guys are doing for the mic check. Akambia, Kevin kambia, niaje nitaka tufanya show ya radio. I'm thinking of a guy. So you call Kido. How come you forget about this guy?
Oh.
Alikuwa na mimi in mind Calvo already.
Yeah.
Mara kwa amenisahau that time. Maria akaniambia come kido. Kaenda.
Maria nini wa mic check?
Eh, nita.
Okay.
Eh, hata alikuwa huko anafanya training nini kila kitu.
Yeah.
Hata alikuwa anafanya shows juu na nani, alikuwa anasaidia ngamse kwa show kama co-host.
I think GK.
So nikaenda, akaniambia kido, nianze hapa ndio hivi, hebu su come. Show yangu ni kuinvite to come to kama guest to pick a story. So me for the first time nimeenda kwa radio. But tumekaa na wewe sijui anything.
Yeah.
Ambao tupige tu story. So mimi niko tu hapo so just wanted to see if I'm passionate niko na hiyo confidence but as well pia kama kuna research yangu ya kazi nini but you see it's a different world radio
yeah na nyingine
very two different entities
yeah
so nikamaliza nikaishia so akaniambia niaje utaniongelesha so akachukua time akaniongelesha akaniambia niaje come kwa ofisi this is what you're thinking can you come learn we'll pay you we'll train you we see you have the potential nini kasema sawa. So that task yangu kuna show
yeah.
Kuna baadaye huko ndani.
Oh,
so nikaanza hivyo hivyo, so I've been trained for like 3 months.
Okay.
Nilikuwa hata before niingie radio nianze kufanya show.
Mm.
Nilikuwa naendanga every month, nilikuwa naendanga every day.
Mm.
Na between saa 5 mpaka saa 7, saa 5. Hata kuna time nilikuwa naenda weekend.
Mm.
Not because ati sina kitu kufanya, but I just want to
Yeah, you want to learn.
So hivyo ndo nikaingia. But then before that nilikuwa nimetafutanga kina nani wa radio zingine, ni just need nikuja kama guest.
Yeah.
Kama co-guest, kama co-host tupige story. Mm. Bia atakwambia. Or studio producer. Hizo Kiswahili tu producer.
Mm. Yeah, but hizo hizo mainstream wagana. Politics mob sana. I actually understand.
But you see now, Calvo came through, akaniambiaje, I'm giving you an opportunity for you to learn, to brand yourself.
Yeah.
It's a transition. It's not about money at times.
Yeah.
But
yeah.
Come learn and do it. Yeah, get.
Yeah.
So me, I took it as an opportunity for me to brand myself, to connect with another audience, to learn something ambayo itanisaidia kwa maisha in future.
Mm.
Wanna get?
Yeah.
I've been there, the journey has been awesome. This is my 4th month.
Okay. That's good.
Nikiwa pale, nafanya tu job kama kawaida, naingia asubuhi, nafanya show, narudi. I've managed to bring a guest kwa show.
Yeah. Wasa nguvu sana kina Bruce Melody.
Hey, international artists.
Yeah, yeah.
As well, pia kwa SPM, we've done great.
Yeah.
With the international artist. Hakuna msani international amekuja Kenya, hajafanywa interview na SPM, ama hajakuwa covered event yake na SPM, ama wasewa hajajua kupitia SPM.
Oh, na wajuzo mlikuwa nini? Ile ya Boomplay, nilicheki uli interview watu kibao. Ilikuwa, what was happening?
Ile ya pale KU, maje kwa?
Boomplay, ya, was it on Thursday?
Oh, hii ya juzi ya Boomfest.
Mm. Oh, Boomfest.
Boomfest ilikuwa ni wana launch yo festival yao inakam.
Oh, inakam,
next month,
when?
Next month, 6th.
6th of April.
April,
yeah. How many days?
Itakuwa ni one day. Tuko pale ACK Dome, pale grounds, Jamhuri. Na tuko pale ku unveil wale wasanii watako pale.
Okay.
Of course, wasanii walikuja wachache. Few will miss out. But tuko pale ku interact na wao, share experience.
I saw a lot of artists hapo.
Wale wakuja. Nadhani walikuwa na busy schedule.
Okay. Ama
walilemewa kuamka.
Mm.
So, tulikuwa hapo na wasanii kadhaa, tukafanya story, wakashare about the festival.
Mm.
Wakasema, if you could have more of this festival, ambayo inapatia wasanii wetu chance,
then we can headline.
Grow. Yeah.
Okay. Okay, Buddha. So, mimi nimeshukuru sana. Nimeona jani yako, nimekuwa nikicheki.
Thank you.
And it's been like on an whatever. So, kato na shindwa ni radio gani, ni baseradio.co.ke. Unakuwaga every day from 10 to 1.
Na kuanga every day from 10 to 1.
Yeah.
Lakini wele mapema juu ya kupanga show nini.
Sunata. Yeah. Asisi si mtu nanda kusikiza na juu.
Yeah, anytime I have a show on baseradio.co.ke kwa block na silver kido. Kwa block ni watu wote kwa block wanda kumoka.
Yeah.
The Dreamers. Show yenyu na kuanga 10 a.m. to 1 a.m.
Uzaisikiza kwa the Safaricom app.
Yeah, yeah, Safaricom app as well. Me ndi host. Na kuanga na guest host. Pia vile vile. Tukuna different segment. Monday ni Monday recap. Tuesday ni Mboka, Tuesday.
Yeah.
Wednesday ni entertainment. Nina happen kwa entertainment space.
Yeah.
Thursday, we're throwing it back to these days. Dom days. Zile days zako.
Yeah.
Then Friday, inakuanga niaje what's coming up of the weekend.
Okay.
So inakuanga tu Monday to Friday. Kama kuna event, tunakava. Basically, if you're planning to listen to my show, enda kwa browser, andika bestradio.co.ke. Pia pale kwenye socials, unatupata. Zabe _ zone. Yeah.
Okay. So kuna hiyo, alafu of course mimi nakuaga jioni ni Tuesdays, Wednesdays, Thursdays. Baseradio.co.ke, yeah, it's from 7 p.m. to 9 p.m. playing you strictly. Mimi nakuaga strictly 254. Wewe?
Across. It's across,
eh? Yeah. East Africa. Mimi nakuaga to strictly 254. I felt like it's for me like personally, because iko nini so far we keep it 254. Pia hapo nikaamua ku keep it 254.
That's something good.
Yeah. But nini? But hey, Buddha, jo, tumeshukuru.
Thanks.
Your time, asante sana. Umetupatia stories zingine zile sikuwa najua. Jo, kumbeni kitaka ku cover State House. I love to go through hell. I didn't know that.
Hapana, come on.
State House. No, it's a good thing. Those are good experiences. No, those are good experiences.
Yeah.
I always find like it was the struggle and the what. It gives good stories. Unajua?
Yeah.
Kuna kitu moja ile nani story alitupatiaga sijui kama alisahau, but to me it stayed with me. Kuna kitu moja ile anaitwa Kasipul alikuwa anasema. Ati kuna time alienda akabai key holder ya
Hyundai.
Ya Benz. And then he'd walk around with it and akaandika iko na Benz. Alafu afterwards event kishaisha anaenda anaingia kwa 3 and down. It shows you how much people hustle, yani.
Sure.
You have to respect it. Unajua like uko hapo wewe. alafu kiuliza gari iko wapi, nimepark pale nini, unajua kulikuwa kume inaangalia then after jo una wait kila mtu akishaenda ndio unajificha uingie kwa matri wende. But you know, it's part of the hustle, showbiz. So we understand these things, you know. It's part of the story. So yeah, so mekoni episode 284.
Yeah, that's amazing.
Yeah, yeah. That means tumefanya 4 shows 71 times, eh?
Congratulations, guys. Consistency, bro.
Yeah, lazima, lazima. Hakuna shortcuts, jo. Nairobi itakutandika. Nairobi, Nairobi usipojichunga itakuchapa ngumi, bwana. Lazima.
Mof, let me ask you. I'm going to record how many times a week? How many guests do you guys have?
We normally have maybe on average 2 guests per week. On average.
Oh.
Yeah, alafu sasa kuna zetu, kuna ile show tunafanyaga sisi tu wawili. Live like on Friday nights ni mimi na Ian. Alafu kuna show tunashoot on Saturday ile ni mimi, Rapture, Ian. Where nice. Now it's just comedy.
Umeshangaa hiyo number imefikaje 284?
Azizi. Hiyo, hii kama ile tunafanya mimi Rapture Ian, that's a separate show inaitwa The Weekend Update.
Okay.
The Weekend Update tuko episode 70. Hii wiki tuna shoot 77. Acheki. Hiyo ni Weekend Update. Kuna live. Live ile ina happen ni 90 what? 91 ama 92.
91, 92 hapo.
Acheki. So that's a different show. So kiadizo mbili 77 na 92, si ndio? We already talking about 169, si ndio? Alafu, hii 284 ni separate show from
hizi. Ay, buda. Woi, 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 woi.
This is a separate.
Hii yako itaki utoke basi.
Yeah. So, you're like, tukia, you need 284 plus 169. So now you can look at, we're looking at 451. Mm. Sindio? For 51, kuna shows, hizi vitu short specials. Sufanya. We never count them. Hizo. Nizapata even a whole one hour show. Ile tume, na tuje count as an episode.
Oh.
So I think we've done at least on the lower side we've done like 600 episodes.
Do you have a target?
Keep it going.
Keep it going. Like naitwa nani? Joe Rogan is at 2100 and something. Yeah. So and kuna swali ni enjoy ati vile nasemaga Joe. Okay, sasa Joe Rogan. Mi umsomanga Joe Rogan.
Mm-hmm.
So, hey, buda nyo nafiki unaponga Joe Rogan. Sikuwa. Yeah, so kuna hiyo, but, kuna wase, like, they are so far. Umse mwina naitua Joe Biden, yuko over 700 plus.
Hey.
Na yuko na show yepi, yuko na show naitua Humans, ila it's interviews, like, let's see, on a podcast format, then yuko na, so, yeah, like, the people that I look up to, huko mbele kabisa, hata nani, ya naitua, mtu kama, Mac G uko kama episode 500 if I'm not wrong.
Mac G yako mbele.
Yeah. So when you look at all those things, atujaanza, the journey has just begun. Like at some point, niko sure itakuwa tukibonga itakuwa episode 1000 and...
Something.
Yeah, 1000 and something. Because podcasts can only grow, like they've just started out. Eh?
Yeah.
So yeah, Mac G, one day ago, episode 538.
Ay. Uy boy anaenda.
Yeah. 538 jo. Try imagine jo. So sisi, hata tuki add hizi vitu zote, bado tufiki hiyo level ya Mac G. But it's the journey. It's interesting.
Of course.
And yeah, it's a new format. And I hope Kenyans will catch up. And apart from that, I hope that bundles will get cheaper. It's been a very long time since bundles got cheaper.
Hopefully.
Bado ni mbao 1GB.
Yeah. Because the same thing ukuona sama saizi umeanza kuwalk around and people are recognizing you. That has also started happening. Like, squeezy kuna places mob tukienda msiku like, hey, Buddha, nakuonanga kwa TV. Ah, zizi nakuonanga online. Na cheki, so people have started. So now, try and imagine, bundles are still super expensive. When they become affordable and internet becomes affordable, people will be able to consume long form content and after hapo itakuwa it's only ajua the sky is the limit.
I know clients are watching. It's an opportunity maybe just to remind them. You guys invest in us.
We
are changing
the landscape
as well. Pia unajua ile market yako.
Yeah.
Wataweza ku adapt to the new product na introduce and kila kitu. As well pia to the content creators. Let's work as a team. The way like we'll feel like kido mbona ameenda kwa iko nini.
I
have maybe a story interesting.
With Kenya ikikam to our like clients, I think the tricky thing in a kuaga, like the things that I'm passionate about, I always want to be honest about. So yopo ni unashindagwa, like yes, mtu kama Ian anajua, they like TVs, like I'm so passionate about TVs, so I always talk about this and this and this. And every TV has a weakness. So ka, my, like December, I invested so much on an OLED TV, and an OLED will scare you. Ile ni TV itahamka, jo itaku scare.
True.
Like kuna time kuna kitu inaitwa pixel cleaning where the picture like with time kisha izima unafaa kuizima alafu ya chakoyo umeizima ndio ijioshe ioshe pixels zake. So due to an expensive TV, naturally what are you going to do? Utaizima alafu izime kwa ukuta, si ndio? So what happens, haijaosha pixels. Unakaa mnaiwasha baadaye, unaangalia picha na una picha iko shindo jo buda jo ingi ilikuwa ploti inkamulu bana. Why? What is happening? Sasa najua, I don't think watu kama LG wanataka that wambia watu that truth. But these are the truths that people need to hear. They need to hear that ukibai kitu, you have to do this, you have to do this, because it's not, it's, yes, you're going to enjoy the picture, but it's going to come at a price. And the price is, this might not be the most long-lasting TV. Kwa zote, it's the most expensive.
Yes.
But it might not be the most long lasting. So those are the realities ile lazima. So I feel like wakige ile time wataanza kuingia kwa hizi spaces zetu za podcasting, they'll have to expect you like an honest review. Ile unaambia mse buy this and buy this. Like for example, yeah, no joga. Mbe watu jua TCL, like unaona chiki TCL hapa. Like once you go OLED, you'll never enjoy any other TV. Like hautai buda.
Walai.
Hautai enjoy TV.
No, I came and saw the TV, I was like, I Mwafukani pale poa inafana ama libai.
Hii ni yo junior studio. Sindio? So ya studio, nikika hapa na kina Ian tukiwatch, it's okay. Lakini ukiniachia hii kwa keja, I'll hit my head against the wall because ile picha nimezoea na ile ingine, yo technology ya OLED, like the picture is perfect, as in, pops. I don't know how to describe it. Like,
yeah, it's...
Yeah, kuna vileo picha uka.
More real than.
Ukisha izoea, I always enjoy TV ingine. Unacheki. So hizi ya kina TCL nazi enjoy. As I'm hoping for your technology kukaribiana, your technology ya OLED na inini kukaribiana.
Mini LED.
But like me as advice mseote, first TV yako is kwa OLED. No, that's not a good idea. How do you enjoy TVs? You just be, anga hii picha ikaipo aja.
Ni kama watch movie yako ya kwanza big screen.
Yeah.
Ah, wende kwa sema.
Kuna zile vitu sawa? Kabla nini,
Ama wende game live. Wende pale nyayo.
Yeah. Kuna hizo nini. But apart from that, so those are the things niko passionate about. Nilicheki, like, kulikuwa ni Jumia Tech Week, Walikuwa, kuna hasa naitua EcoFlow. EcoFlow are busy doing whatever. I'm sure they look for some influencer with a lot of followers who's never used EcoFlow. Mi natumiaga EcoFlow. I reviewed it for free for you.
Yeah.
I think because it's something I use. I'm not selling a product to you. It may save
interviews and you say,
Hata leo,
I saw something like that online, boy flat.
Stima ime lost. Kablo kuze.
Hey.
I think we are worried. Iko flow, iko ni chakcha lights. Na tunaendelea.
How much was that kitu?
Okay, ile mimi nilibuy ilikuwa around 85 Gs.
So lazima ni connect na vitu kadhaa ndo iweze kuconnect kwa mains ama niende kwa.
Si. Hiyo yenyewe inakuja, iko na nini ya AC na DC. So inaza ziran zote. Okay. So ina depend na wateja yake. But ni kitu poa sana. It's like vile tuko tuna shoot interview na Lambistic, it's the one that we used for lighting because steam ilikuwa ime lost. So yeah, it's such a good product. But vile musemaga like Kenya, I don't know if it's laziness, the ama marketing people, ama ni what. So they never know who to talk to. They just look at numbers. What and waone huyu mtu yuko na a million followers. Alafu wambia, advertise this for us. So unapata ni mtu yuko na zero interest. Maybe you use a makeup. Alafu wala pasada na kuzia power stations. Yeah, unajekia, it makes sense. But that's the world we live in. So yeah, mina hope one day, easy us wata catch up na podcast.
Yeah, it's high time.
Yeah, wata catch up na podcast. Kusisi kunini, kusisi pia as podcast, one of the things we don't want to do is to change and start selling just for the sake of selling.
Selling, yeah.
Acheki nafaa kuwa na sell kitu nikikuambia about this, it's because I love this. This is not something. Like, mi nikikuambia jua mic, it's because napenda mic. Nikikuambia jua easy, ni because naelewa. Najua. But ukipata jua mwafa na kuambia jua nini? I don't know. Like, if I was to start selling to you, what am I not passionate about? Like, Gucci shoes. Iyo jua tu nimelipwa jua. Miwaga mtu, si understand why you're spending $200 on a... on a t-shirt again to hizo, but I take so different people inakuwa hivyo, but so Buddha wewe unakuwa passionate about nini apart from media?
Film.
Okay, yeah. okay
so kuna time si work. Normally mi uko na budget mostly when it comes to production.
Yeah.
Either niko kama producer, niko kama director, basically, but in future.
Kwa zaliniambia na plan to do stand-up yake this year. Bado na plan. Yeah. I hope aja change mind.
Yeah. A lot is coming, by the way.
Yeah. Okay. We are looking forward to that because Rapture li do last year. It's good. Wacha ikitriba kime fufuka kabisa. Of course, kuna wala sana ifanya. Wase wa anaita kwa nini.
Stand-up collective.
Stand-up collective. Yeah. So yeah, kuna hao. So punchline comedy. So there are those ones who are actually doing it. So bila tukua tunasema ni 284. Kama kawaida, like, subscribe. Hit the notification button. Tell a friend to tell a friend. Tukimalizia 284, tukisema ekonene.
Ekonene.
Ekonene.